bounce.
Washa makolo.
Yeah, chupa ya kwanza bado unangoja zishike. Chupa ya pili sasa ndo na feel tipsy. Chupa ya tatu inanichocha mini igwe. Na chapia bongsa neza mlipa jipige. Aliniuliza role model wangu nikamshow kibe. I'm like other man. Yali dhani I'm different. Toxic boy. Mali safi in it. I'm a red flag. Yana dhani I'm greenish. Usini blame. Miss J pretend wendo mejifunga macho. Love is blind. Usikuwa natumia corazon. I'm a heartbreak. Usikuwa nangoja rorashio.
Popoli popo. Sezi kambash bila gushodo bro.